smokumziki.com.
Happy voice, baby.
Friends of me.
Uyu Zuchu anatisha, anawabamba hatari, hatari. Kila kona ukipita, utasikia sukari, sukari. Wazee wanamsifu, huyu binti machachali, chachali. Toto la Hadija Kopa, kutokea Zanzibar. Mambo yake ni bala, anakosha, anawakosha hata, anakosha. Tena alivyo mpole, anakosha. Wala haji mwambafa, anakosha. Mola mpe wepesi, anakosha. Zuchu yu afike mba, anakosha. Anatwango maiti, au yu Zuchu ni noma. Yani hatari, anapatia. Zuchu hatari, anapatia. Hatari, anapatia. Zuchu hatari, anapatia. Zuchu hatari, anapatia. Hatari, anapatia. Zuchu hatari, anapatia. Na inawabamba sana, ngoma yake sukari. Nyumba ndogo mpaka wana che, che na ile mwambie ni yeye. Tanzania, Tanzania, eh. Msanii tumepata wa kututambulishia, eh. Nchi yetu kimataifa. Kwenye ni hapa na njia wewe, kitafuta utapata. Sasa kilichobakia bwana, kumpa nyingi supporta. Mana mambo yake ni bala, anakosha. Anawakosha hata, anakosha. Tena alivyo mpole, anakosha. Wala haji mwambafa, anakosha. Mola mpe wepesi, anakosha. Zuchu yu afike mba, anakosha. Anatwango maiti, au yu Zuchu ni noma. Yani hatari, anapatia. Zuchu hatari, anapatia. Hatari, anapatia. Zuchu hatari, anapatia. Hatari, anapatia. Zuchu hatari, anapatia. Hatari, anapatia. Zuchu hatari, anapatia.
Download kupitia smokumziki.com.